I just wanna get in paid, boy. Hanging with them bitches like a motherfucking playboy. Kitaka pesango, ain't nothing can't say, boy. Tagila wanangu mapanga to MK, boy. Fuck out of my way, boy. Vamos, sa save you seen a story na watoto. Mashavu ya international na yavuta kuye loco. Demana ni kacha kuhang na wana goroko. Na kuwaga low key, ila sasa man, nikis go loco. Dick suckers, wana tujua. We're taking over street rockers, na flow mature. So na kujuza minimbaya na najua yua. Try to put a trigger on my chest and go a check it for. Shoot, go tell your hoes I'm bad. This is my designer, your niggas are coping swag. J's on my feet, my nigga, I want it tags. Now kilisha bongo, kitu swate, baby flag. Gracias, Millie.
Yeah, gracias.
Puto na wayaku pini. Unanifana nishaje mimi na toto mjini. Wakijipanga, tunapangua, tukwani nini. Tunakata wana ujita pini, lachini kwa chini utajua lini. Bize tunakamu pepper. Blackstone ala najichoma kwenye white pepper. Tukikutanaga ana kwa ana unanikwepa. Hata hivyo haunishtui hata kidogo, so ni five sepa.
Go!
Bahati mnazo la mezikalia. Mindo kiwanda ukini dis meribu karia, yeah. Bade tukiwa juu ya jeep tunochungulia. Tutakuwa na neno kubwa zede tuliwambia. Sikirizia voko, sikirizia mziko dick sound kwenye mkoko. Sikirizia mziko ngu na vyo pendwa na ototo. Afsikirizia na vyo wapelekia moto na mkongoto. Pesa zina tufata, pisi zina tutaka. Chuki zina mipaka, mirango isha funguka, noti tunazipata. Kupata sharubwe tufanye tukuite mkaka. Nigga wah! Nakilisha da, tokens is a second old, oi ebana da. Nikitema sumu wona tema mate. Ata kama una mimba misio baba wa mtoto takae mzaa. Mimi ndo nembo ya mtaa, you know what giri. Mabrapa wako wakiniona na bano na ngiri. Na kuchana na chana talking ya msha alfajiri. Narudisha enza lilo Wayne na mili ya mili. Speaking of this harsh, since me ni mbuzi mdote na kule nyas. Tabia pia za mbuzi mdote na kule bat. Sio na kuchukia ni vile na kuona trash ya ni taka taka. We out here, yeah. Kapo, Toyo, Sheshe, Petty Money Rasta, Bo, Mecca, Biggie, Tajiri Boss, Fred with the bell, we keep shining, bro. 77 dash.